O se suenga o ta maitita e se fulma le lima tau sanga le mātutua i le lalolangi. Na ilo ai le alu ilalo le tūlanga o le whana wā onga i au se talia nei i mata upu o le matematika po le numera. E mata upu whasaya nisi ma le whaitau tusi. E ovai le afa miliona ta maiti mai atunu ue fitu se fulma le lua i le lalolangi na awai i le suenga le PISA po le Program for International Student Assessment i le tausanga na te nei lua fe se fulma le lima. Ile ina wa umo na makaina nei suenga na tūlanga mua mua tamaiti a onga maile atunu o Singapore i mata upu umo le matematika, mata upu whaasaya nisi ma le whaitau tusi. O tamaiti a onga i Australia nei na tūlanga se fulu i lalo ifo o tamaiti New Zealand, Japani, Makanata ai lunga la ititi o tamaiti Peretania ma Siamani. O le suenga na whaamaa pōpoina e le OECD ma na whaalia e le whailautusi awa o le OECD, Angel Gurria, e yeilona papolenga i le tūlanga vai vai o le a oawina o le whanau, ai maise lava i mata upu whaasaya nisi.
The message this year is very simply, science has advanced at lightning speed, and the education of science, not so. There is a growing lag in terms of are we delivering to the students the right knowledge, the right skills, the right information, and also the right education in terms of what to do with their knowledge on science to face the brave new world.
Le failure to see our OECD, Angol Kuria, ole OECD, ole Organization for Economic Cooperation and Development. Na whaalia le popolenga o le taitai o le tūwangai Bill Shorten i le tūlanga o le whana wā onga i Ausatalia nei i le suenga le nei le PISA na ia wāla awina le pālemia Malcolm Turnbull i na ia sila sila i seisi awa le tūle iai ilunga le awina o le whana wā onga i mata upo le matematika ma mata upo whaasaya nisi e au fia i nisi kola sipi whaapitoa mō i lātou o lo oa o onga i ia mata upu e pe o le maths, le applied maths, physics, chemistry, biology, universite. Ina ia ngā lulue whawhaia onga, pe a mai a o lātou tikiri.
I think that Mr Turnbull should look at the policy Labor took to the last election of encouraging more young people to do science, technology, engineering and mathematics degrees at universities. And I think he should provide more scholarships to provide science and maths graduates in Australian universities to go back and do teaching. The answers are within the Australia's capacity to control, and it's backing our teachers, and it's backing our graduates, and it's backing our young people.
Le taitai o le tūwanga i Bill Shorten. Ai ua sila sila le malo tele i le whaatosina ina mai o whaia onga mai atunu o i whafo. E anga waa i le au o ino le whanau i mata upu o le matematika, ma mata upu whaasaya nisi. Natalia le ministawa onga i le malo tele Simon Birmingham. Le yeyo se whaale tonu i le tūlanga o tamaiti i le atunuu, i le suenga o le PISA. Ina ua fesilingia le ministāpe, sila sila le malo tele i se visa whaapitoa mō whaia onga nei. E ulufale mai yei maa umaui au se talia nei, na ia tali o se fuafuanga. E ono o yei, ia le vaaia le malo tele, pe a le fōia le tūlanga whaale tonu o yei nei, ia tamaiti i mata upu o le matematika, ma mata upu fa sai nisi.